You already know. When we talk about music, you not chat much, you know what I'm saying. Showtime. Fake wheel straight from Uganda. Pilot my cockpit in the saga. When I rub up on the mic, got a dagger. Sit down, little boy, quit all that.
Oh, yeah.
Monaco's a new car to say. New generation, fit what to say. Bafala banji mokazanyo kana jovala wapasta kuchituti ntuse.
So back to the mulamu. Ikeli jompita kunze ntabula. Keri mojongo unatunda lewali wankalu. So chanja kurana.
Gunonga gugura.
Uli.
Foya manchi shangazi kira.
Uli.
Biyongi mozi tukane tuzina.
Uli.
Paka kumaji hafeteli kuzikiza.
Uli.
Zipesi zikuwa.
Uli.
Swabalina une kutumia.
Uli.
Uhumeza netudu gaza.
Uli.
Kusnapchati netuwe dubisa. Hot step it. Avalaba kukubila mustyle.
Red.
Bazene la kurambo kanambo.
Binti.
Mipula pina yadi na lambo. Wafuna mbuyi kogaba na kulevani. Kulavu tunula. Wana kwenye jifune namba. Newewe kozang kulavu ya gala. Viti twila gana yezi sasa. Nyezi why you don't know.
So back to the mulamu. Engeli jompita kunze ntavula. Keri moyo wangu unatunda. Newalu balu talu. So chanda kurana.
Kunonga kukura.
Uli.
Foya manchi shangazi kira.
Uli.
Biondi wazi tukane tuzina.
Uli.
Paka kumachi hafeteli kuzikiza. Zipesi zikuwa.
Uli.
Saba ina une kutumia.
Uli.
Uhumeza netudu gaza.
Uli.
Kusnapchati netuwe dubisa. Gukuba gusinga ne Al-Qaeda. Wifuneze uwa tenga mchaina.
Kudance love baby wherever I'm all.
Kukuba gunyo mani tuzina.
Katino luchigo.
Batungere neze beba sembeze suwa. Batungere neseke na shirija tukubereke. Anaruma mutwe. Waze nepeke kweko na kucheke. Tubera aire ya defeke tunyokeza.
Kula utunula. Kula kwenye jifune nama. Newewe kozang kula buja gala.
Fiti twila gana yezi sasa. Nisi boy you don't know.
Kununga kukuba.
Uli.
Foya manchi shangazi kira.
Uli.
Biongi wazi tukane tuzina.
Uli.
Paka kumaji hafeteli kuzikiza. Zipesi zikuwa.
Uli.
Saba ina une tutumia.
Uli.
Uhumeza netudu gaza.
Uli.
Kusnapchati netuwe jubisa.